Swan Beats.
Nikakumbuka moyo mwako mweta chokela, takumana ndisa mbili mbili so churuka. Oh, 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 zinazo kuma, zinazo wawa.
Goma mose mifedi na pirila.
Oh, 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 nyingo zanga zita sinta, na weso unasinta. Zoti uli babanja unaiwala. Likalidwe lanji majunio,
na mumu chita
banja siri ai. Oh,
muna lonjeza musati sambala,
lelo ndi anakuputika. Jeba magetana, chigondi jotu ifecha magetana. Zona dimpagari sisi hana. Oh, oh, baby.
Unasita jonchi banji, kalide la bwino licha banji.
Makani jonchi banji weyo. Oh, oh, oh. Ndeka ndeka benda ni mazi fusa, kakuona ine kumazi susa. Walimba ntima iwe, anasusike iwe.
Kalidwe la majunio, na mumu chita
banja siri ai. Oh,
muna lonjeza musati samala,
lelo ndi anakuputika. Oh, 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 oh. Ndi kalidwe lanji, kalidwe lanjiri. Ndi kalidwe lanji. Oh, 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 oh. Nikalidwe la njiri, nikalidwe la njiri. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
Nikalidwe la nji majunio, la mumu chita,
la mumu chita,
la njasiri ai. Muna lonjeza musati samala,
lelo ndi anakuputika. Nikalidwe la
Download and share.